kuwa mama. Maneno sikufanya ukarudi nyuma. Sikia majirani wana nongona. Ndare moyo nusu dheke ujashona. Takuwa na wewe moyo yote gala mama mama. Takuwa na wewe moyo yote gala mama mama. So story mama, so story.
Bila boda unangata baby. Sposa kikuteka. Oh baby, pata nicheka. Mapigo yako mama zaidi ya Tyson, Tyson. Ya Tyson. Umevuruga kiri yangu namboni. Yani swaoni ule yani. Tumetoka baby, far away. Yani bado sija choka kuishi na we.
Takuwa na wewe moyo yote gala mama mama. Nitakuwa na wewe moyo yote gala mama mama. So story,
so story mama,
so story.
Nikisema nakupenda,
so story,
so story. Wala nisikudanganye.